Namaskano, Baramaringo, Achaniji Dai,
Chitai, Chitai,
Kwawa Kopeno, Wengine Kano, Tupinare, Tufurai,
Furai, Furai,
Tabia Namweneno, Tabia Kovitenno, Kinga Chanita Dai, Omajia Shingo, Nimefika Ukingo. Na fly,
na fly, na fly.
Pesa kwa keso fimbo, aranga nyiki na bingo. Wengi kawato areshai,
neshai, neshai.
Nisha mwimbi ananyima, yerere pa miutinga. Kunipenda si shangai,
ah, ah.
Chumari mchuzi wa mamba, yendo waro mindo chamba.